kuze akayimba kaba sudike kuje okuva mu kawere abakabi abajala bange mwena mwezike
it's my break
aba let the magic speak to all the world you know omari mu manyizaga olunakure nave wafe muje kama sepeu owenga bisirikechi ndi mutu kota jabuza ndiaimbe kuchate kati oyaniriza nga bwaniriza kuba nkozesa nnyo sensi ye lwakisimbe nina buzibu chate kati abakazi nninangaana bawulira obukakowo mweje munoonyeza sente nze zannemaana zisuuka ninjiikiriza bimaama ne bennyini era binjulira munambuuza mumfunira muyewa ekimukibuuze bannange beŋŋambako ne bakkiriza leka tokuyita mulukube era saagala onsekerere nze ŋŋamba abaana bo balimu ka magineti kuba mbalaba neŋŋonda ne sente nensasula abaana bo balimu ka magineti oyo omukazi bwanyiiga muli owuliramu ekiruma nga siwuvu n'obabbwa batali mu mudu oyo mukazi wafirwa ne bamubikire wabwe kyosokezako mudiro soka kubuza lwanadda alimiranga jakaba seddumu obuuza ng'okuziika kwa ddinno yogera ne bonodda ezo teziba mpisa tobula naye kusaidye yange omuntu eyamera ebbeere seetagira ddala mbe wano mbagala nnyo bannange anti sente zezikyantimaye nandizimbye ne fensi benzijamba teeka mu nkaaga olaba ne bakaba ndi nali mbatangisa matatu bamala kunkubya mbooko ne mbita sikyafuguma mbagala nnyo bannange bwe sinagamba kintu ekyo tewiibala wiiki eno nandiyitayo ne tukkaanya leka tokuyita mulukube era saagala onsekerere nze ŋŋamba abaana bo balimu ka magineti kuba mbalaba neŋŋonda ne sente nensasula abaana bo balimu ka magineti zawo obuzibu bwe bwanvudde abakazi buli alyawo nenfaanana ye yanjawulo owo kyatenda ebbeere eryewuubira mu feesi owakabiina naava eno koolinnyako ne weeripa oba okyayasamya otenda ate owendege yeeriiso najjawo amaatu ke sayidi n'otyamulako ku nsingo pozi nno bannange kwagaddeko byanzikiza tewiragamu bannange olw'ensonga nga zino nkwegombyeko bbeere naye nga teno mu feesi tolagika mu bannange nyabo oba wagisa tewejjaayo ze munkeme mulira mu nju eno mutunte wali bannange nendya ku nnyama ensiike sebusana akola mikisi mwe bannyaba abali ezange sikukuluma mu nkuule nange ebiraka ntegese kabulaŋŋana sente ekyobuyaye mukiranga nze naye nga ne babbammwe balaba mu bidongo eno banyiganyiga ebyana leka tokuyita mulukube era saagala onsekerere nze ŋŋamba abaana bo balimu ka magineti kuba mbalaba neŋŋonda ne sente nensasula abaana bo balimu ka magineti